Abashuleli 4 verse 1. Abantwana baka-Israyeli babuye benza ukube emehlweni kaJehova esefile u-Ehudi. Verse 2. UJehova wathengisa ngabe esandleni sikaJabini inkosi yaseKhanani owabusa yaSori. Onduna yempi yakhe yayinguSisera owahlala eHarosheti labezizwe. Verse 3. Abantwana baka-Israyeli bakhala kuJehova ngokuba wayenezinqola ezingamakhulu ayishagalolunye zensimbi. Wacindezela kakhulu abantwana bakwa-Israyeli iminyaka engamashumi amabili. Verse 4. UDibhora umprofethikazi umka-Lapidoti wahlulela u-Israyeli ngaleso sikhathi. Verse 5. Wayehlala phansi kwesundu likaDibhora phakathi kweRama neBhetele ezintabeni zakwa-Efrayimi. Abantwana baka-Israyeli bakhuphukela kuyo ukuba bahlulelwe. Verse 6. Wathuma wabiza uBharaki indodana ka-Abinohama waseKedeshi naFetali. Wathi kuye, uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli akayalanga yini ngokuthi hamba usondele entabeni yaseThabori uye nabantu abayizinkulungwane eziyishumi babantwana bakwaNafetali nabantwana bakwaZebuloni na? Verse 7. Ngiyakusondeza kuwe emfudlaneni iKishoni uSisera induna yempi kaJabini nezinqola zakhe nesixuku sakhe ngimnikele esandleni sakho. Verse 8. UBharaki wathi kuye, uma uhamba nami ngiyakuhamba, kepha uma ungahambi nami angiyukuhamba. Verse 9. Wathi kuye, impela ngiyakuhamba nawe, kodwa indlela yakuhamba ngayo ayikuba ngeyodumo lwakho ngokuba uJehova uyakumthengisa uSisera esandleni sowesifazane. Wayesesuka uDibhora wahamba noBharaki baya eKedeshi. Verse 10. UBharaki wabiza oZebuloni noNafetali ukuba beze eKedeshi. Kwakhuphuka abantu abayizinkulungwane eziyishumi ezinyathelweni zakhe, naye uDibhora wakhuphuka naye. Verse 11. Kepha uHebere umkheni wayezahlukanisile namakheni abantwana bakwaHobabi umukhe kaMose wamisa itende lakhe kwaze kwaba se-okini lase-Sahananimi eliseduze neKedeshi. Verse 12. Bamtshela uSisera ukuthi uBharaki indodana ka-Abinohama ukhuphukele entabeni yaseThabori. Verse 13. USisera wayesebutha zonke izinqola zakhe, izinqola ezingamakhulu ayishagalolunye zensimbi nabantu bonke ababenaye kusukela eHarosheti labezizwe kuze kube semfudlaneni iKishoni. Verse 14. UDibhora wathi kuBharaki, vuka ngokuba yilolu suku uJehova anikele ngalo uSisera esandleni sakho. UJehova akaphumanga phambi kwakho na? UBharaki wehla entabeni yaseThabori nabantu abayizinkulungwane eziyishumi emva kwakhe. Verse 15. UJehova wamgquzula uSisera nazo zonke izinqola zakhe nempi yakhe yonke ngosiko lenkemba phambi kukaBharaki. USisera wehle enqoleni yakhe wabaleka ngezinyawo. Verse 16. Kepha uBharaki wagxosha izinqola nempi kwaze kwaba seHarosheti labezizwe. Yonke impi kaSisera yawa ngosiko lenkemba, akwasala muntu. Verse 17. Kepha uSisera wabaleka ngesinyako, wafika etendeni kaJayeri, umkaHebhere, umkheni ngokuba kwakukhona ukuthula phakathi kukaJabini, inkosi yaseHasori, nendlu kaHebhere, umkheni. Verse 18. UJayeri waphuma ukuhlangabeza uSisera, wathi kuye, pambuka nkosi yami, pambukela kimi ungesabi, waphambukela kuye etendeni, wamembesa ingubo. Verse 19. Wayesethi kuye, ake ungiphuzise ingcosana yamanzi ngokuba ngomile. Wavumbulula igaba lobisi wamphuzisa wamembesa. Verse 20. Wathi kuye, yima emnyango wetende kuyakuthi nxa kufika umuntu abuze kuwe athi kukhona umuntu lapha na, uthi qha. Verse 21. UJayeli umkaHebhere wayesethatha isikhonkwane setende, waphatha isando ngesandla, wanyonyobela kuye, wambethela esikhaleni sendlebe ngesikhonkwane sagqobhoza saphumela emhlabathini ngokuba wayelela ubuthongo obukhulu ediniwe wafa kanjalo. Verse 22. Bheka uBharake samgxosha uSisera. UJayeli waphuma kumhlangabeza wathi kuye, woza ngikubonise omfunayo. Waya kuye bheka uSisera wayelele efile isikhonkwane sisekhaleni sendlebe yakhe. Verse 23. Ngalolo suku uNkulunkulu wamnqoba uJabini inkosi yaseKhanani phambi kwabantwana bakwa-Israyeli. Verse 24. Isandla sabantwana ba-Israyeli saqhubeka saba namandla njalo phezu kwaJabini inkosi yaseKhanani baze bamqeda uJabini inkosi yaseKhanani.